dance. Short man, dance.
Quick a pick.
Me not scared to dance. Me not scared to dance. But I'm many blessed, not many per chance. Me not scared to dance. Dance, dance. Me not scared to dance. Me not scared to dance. But I'm many blessed, short not man. Many per chance. Short me man. Not scared to dance. Dance, dance, dance. First of all, let's make one thing clear. I talk to dance, because see for God, my dear. So kill a chance, me not dance, bila fear. When if it's space, I'm a uni join fear. Apa kuna ujuzi, we pick a move, apa tuko choosy. Ongeza vibe we, ongeza mchuzi. Mungu ni mwema jana leo hadi juzi.
Deni alilipa bila kubagen, na hivyo ndivyo nilipata another chance again. Dominion my people yana lose again, and that's why nime turn up na another so Mr. Apa, Mr. Selector later. Niko busy na dance so you can call me later. Na mafali moto moto ya nilieta lieta. Tunasifu Yesu wetu ana meta meta.
Wase wase nipe dance tusitoke tuzikwende. Wase wase nipe dance tusitoke tuzikwende.
Mina sikia ku dance. Mina sikia ku dance. God a many bless, na many pa chance. Mina sikia ku dance. Dance, dance. Mina sikia ku dance. Mina sikia ku dance. God a many bless, na many pa chance. Mina sikia ku dance.
Odi inatokea kama chakacha. Ni mini mezee kama mebadilisha culture. Haina noma nita dance wenye najua. Juni kiringia Yesu watadansiwa na maua. Wacha ni dance. Energy kama mtoto miaka kumi. Wacha ni dance. Energy ni kasi jatambua uchumi. Wacha ni dance. Nikichoka nitatafuta kivuli. Wacha ni dance. Style zimewaka kama TV za luthuli.
Wase wase nipe dance tusitoke tuzikwende. Wase wase nipe dance tusitoke tuzikwende.
Mina sikia ku dance. Mina sikia ku dance. God a many bless, na many pa chance. Mina sikia ku dance. Dance, dance. Mina sikia ku dance. Mina sikia ku dance. God a many bless, na many pa chance. Mina sikia ku dance. Dance, dance. Mina sikia ku dance. Many blessed, not many per chance. Me not scared to dance, 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 dance.